number one. Bodies are Tazifuta, I come a piece and tatafuta. Bibi go soup and no one who that. One may come an hour now, kitty suta. We go up here, me mukuta. We need to pop up, say, oh, 10 hours who are that. My penzi, for no say, my penzi, I'm a little tanga. Now you see what I'm going to say. Baby, I'm going to say, baby, Tarati Bumachofumba. Sikio la kushoto funga Nibakishi la kulia Kuna kitu nataku kumbia Nisikirize wapu nyumba Nimezako nikipata mavumba Nitakuja kukuchumbia Kutengenize familia Nita wewe
Kama ataweza kukwacha
Oh no no Nasema sijui
Mano naweza na wanchi
Yeah yeah yeah
Sijui kama ataweza
Mzuri wako mshinda baby wangu yuko wapi Oh yuko wapi Anaijua thamani ya pendo langu yuko wapi Nauliza yuko wapi Ama mini mesha deti na wangapi yuko wapi Oh yuko wapi yuko wapi ni more Anenijua mimi hakuna Wengi wana kuja kunichuna Wakijua kwamba pesa hakuna Mara tanuna na kisa hakuna mapema Mapenzi Wanosema mapenzi amezaliwa tanga Na isi wana kosea Baby wangu wana mbonea Baby Taratibu machofumba Sikio la kushoto funga Nibakishi la kulia Kuna kitu nataku kumbia Nisikirize wapu nyumba Sako nikipata mavumba Nitakuja kukuchumbia Tutengeneze familia Nita wewe
Kama ataweza kukwacha
Oh no no Nasema sijui
Mano naweza na wanchi
Yeah yeah yeah
Sijui kama ataweza kukwacha
Sijui kama ataweza
Mano naweza na wanchi
Yeah.
Feels like I'm falling in love for the first time I've never seen love like this before.